Download kupitia pdjtv.com.
DJ me the bubble now.
Simba, 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 go up. Wana Simba, go up. Wana Simba, go up. Wana Simba, go up. Jifunie, weka pesa. Jifunie, nyekundu tu. Jifunie, nyekundu tu. Jifunie, nyekundu tu. Twamleta, wana simba. Twamleta, wana simba. Twamleta, wana simba. Lakini je, hey, watani watu.
Oh, yes, it is.
yesigire fundo zero yesigire o yesigire mwana mwana yesigire o yesigire karumango yesigire
weka singeli
mwana singeli